bonile mama izame kanjani Nibonile mama izame kanjani Bathathwe bobo dangana bangani bami manje Bathathwe bobo dangana bangani bami manje Wokusho ukuthi mina lokukelekaya Wokusho ukuthi mina lokukelekaya Uma ngahluleka
Love.